I'm at zambui.com. Super vibes.
Malawi, Zambia. Keep up here, Sony.
Africa, Zambia. And Mianga Matuna Sweto.
Kanti na sitori kila anikerenga
anyanga mati na switoko nasi ya mtu mtu ntulu wamena nani rengela ne mulungu chai nakonda 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 mbo nakonda 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 mbo.
Zikitikyo mangoda waza chitika
Kazi wanga ukululu
Analisa tana amena nani na amiza
Kazi wanga ukululu
Nika nazi wasinkana chita ine Pakazi ena wasinkana pita ine Ninasia kazanga chifukwa jama hule Ukalila kujowa muja chitira chule Webinda wela ine
Ukalika nazi wasikolili nikulila
Sindisa yambilanso ine
Ukalika nazi wasikolili nikulila ine.
Nyanga matu na sweto.
Kanti na sitori kila anikerenga.
Nyanga matu na sweto. Nasikia mtu mtu ntulu wamena nani rengela ne mulungu chai. Nakonda 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 mbo. Nakonda 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 mbo.
Iwe ndiye mwe mulungu anandilengela ndazindikila ndichifukwa ndabwelela ndinakupanga ngati mtu wa pepera. Kutia ndikazimba kujenjera nizovuta ndikutiwa ukuhopa kukululuka ndikutiwa ukuhopa kuyesa ndupepesa pongofuna kukukopa umandiriziri ya zimbera apangoka baby nabwela ine
ukandika nazi wasikolili nikulila
ine sindika ya mbila so ine
ukandika nazi wasikolili nikulila ine
danmianga matu na sweto.
Kanti na sitori kila anikerenga
anyanga mati na sweto kubo. Nasi ya mtu mtu ntulu wamena nani rengela ne mulungu chai. Nakonda 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 mbo. Nakonda 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 mbo.
Kokoto
Africa Zambia.
Babylon Shata could depend on this one style of this Nabianga Hilo on the mix could
www.amadzambiri.com.